It's time for Monsters and Music, baby. Que Pegasus le follow track.
Utawaka sana.
Apa besu white belly black.
Baby utatoka kinyama.
Hivi ndivo nilivo mi. Kama uchafu likizo mi. Nipo simple simple sana mi. Napeneza kuliko wote up and down. Inasipa sadole sight.
This is a kubana.
Chigone kamba machone glass.
Sio kapatana.
Niliva suruhale, suti ya special. Na papa makale, sirudi kesho. We unava aje, utokeleze. Kikose ya kodi, utatoka kama mse.
Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza.
Tani nani na, tani nani na. Tani nani na, tani nani na. Tani nani na, tani nani na.
Divine kama jukes
ama mamu ngo
shingoni kafa mjus
wapoketi mido
pamba zangu minooks
siyo kari ya go
embu cheki he looks
chata ya joko
mpo wege mnavaza kufanana
sare sare
kama mabacha walo zante waka jana
wale wale
nikiva atoboksa na peneza
mienga
makonvis makaki mabeli
ya chenga
chini nkiweka tema
alo kani benga
simbai za kijini zile wanazo lenga. Na fazuru ane, suti ya special. Na papa makale, sirudi kesho. We unava aje, utokeleze. Kikose ya kodi, utatoka kama mse.
Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza.
Tani nani na, tani nani na. Tani nani na, tani nani na.
Kuna maa kidini weekend inateka mapling. Hata kama sena gashiling. Nikipeneza na jiwona ndo king. Kuna siku na maa kidini weekend inateka mapling. Hata kama sena gashiling. Nikipeneza na jiwona ndo king.
Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza.
Music, baby.